trendybeats.com.
Take over your mind. What you think is love is truly not. You need to elevate and find. Love is blind, and it will take over your mind. What you think is love is truly not. You need to elevate and find. Aleki wadu ya leju ebefo. Na lechagu ya lebagu ya kumsefo. Alempasu ya lentase ya leju evetu. Na wala letambuwe kwa feki haikuwe esho. Na halwezi kumo ale sononesh. Love let a door and a door let your nesh. Now come nap now me poor get to a too honest. I watch a chop a sebo a ki koko romance yo. Love is love is love. 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 Hey, spendi kujimba kastoro way. Mapenzi ni tiba na nlipo kinipa shay. Yanaumiza kichwa kabisa jita sikosea. Kinita na chika kika na sifa pipa linei. Na kuna dembaya labda welezi tu. Wanajiona wako mfana baby faces tu. Wanajijali hakujali hao ni selfish bu. Kinita dali na nipa male hao ni sexy tu. Penze lwezi leta pose kini kikohos. Halipendi gozi gozi aliji kwa uboss. Aliji kwa ulos, aliji kwa kufos. Kujifariji libida digwiji ni jitos. Na squeeze kuna kushushwa toka mbinguni. Jinga ni kwa budu vumba na mpendai hana tasumni. Na mti mojo jengi fence, fata kanuni. Akia korogo si revenge, mwache tumume. Mapenzi ni bari lo to live kesho wimbi. Mapenzi somali kiona kitu siwe stingi. Shida somali la mashaka siwe mingi. Paka lali jali no kipa papa halindi. Love is love is love. 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 Love is love is love.
Love is love, love, love is love, love. Love is love, love, love is love, love. Love is love, love, love is love, love. Love is love, love, love is love, love. Love.
Love is love is love. Love is love is love. Love is love is love. Love is love is love. Love is love is love. Love is love is love.
More music on trendybeats.com.